Wow. Hawa ni akina nani? Oyo no mwishi mongale na misongengo. Teva. Good. Tochie.
Idirishe melango toligorere, hatutaki kudunda to kwaterere na barako.